abamu kubavuganya ku ntebe y'omukulembeze gwanga bakedde kubiteeka mu ngatto okwolekera ekitebe ky'akakiiko ak'ebyokulonda mu Kampala gye bayitiddwa okwogerezeganya n'akakiiko ak'ebyokulonda ku ngeri gye batambuzaamu kakuyege waabwe okwetooloola eggwanga. Okusinziira ku mwogezi w'akakiiko ak'ebyokulonda Julius Mucunguzi, ensisinkano eno egenda kwekenneenya ebimu ku bizze by'emulugumizibwako n'engeri gye biyinza okusalirwa amagezi kubanga abantu bangi si bamativu n'engeri ebintu gye bikwatiddwa mu nnoonya y'akalulu ku mulundi guno.
Olukungaana luno ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kufuna reports okuva mu ba agents bo ngeri ki gye balaba kampeeni zo zitambula, ekyokubiri okufuna ensonga zonna ze baba nga balabye nga zizzeewo mu campaigns, ate ekyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizzeewo mu campaigns zinogerwa eddagala, ezo zeetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda balyoke bafune beyongere okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka. N'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kakubiriza ba agents baabo bonna abeesimbyewo ku bwa president awamu n'abakulembeze ba police okwetaba mu lukiiko luno 5:00 ez'okumakya ku kisulo ky'akakiiko ekikulu wano mu Kampala.